Nuru na chibuka msi kuba msehadi. Chizuli duanti mudistrikti ya Masako bulwadde wa mkeni nyabu sinze kwe jirisi za mbana abato na abavubuka. Chokango buzibubude kubazadde abesulide yo gwa nagamba. Kigambibwa abazadde tebakoze kimala kubuulira abaana akabaata akali ku bulwadde buno n'engeri gye bayinza okubuziyizaamu. Okusinziira ku Community Development Officer wa Masaka, Pauline Nabatanzi, alaze okutya olw'abantu naddala abawangaalira ku mubyalo ebiri mu bitundu bya Masaka obutaagala kujjumbira genda malwaliro okwekebeza. Bamanyi bwe bayimiridde nga n'abalala balina akawuka ebyokumira eddagala baabivaako dda. Agamba ekyennaku akawuka katambulidde mu baana n'abavubuka wakati w'emyaka 12-18 ate baana abeegatta n'abantu abakulula ne batambuza akawuka mu bato bannaabwe olw'okuba abazadde tebafaayo kimala kulambika baana baabwe.
Ate era n'amalwaliro kati engeri gye baagatta abantu bonna okufuna eddagala nga balifunira wamu n'abantu abalala kireese okweraliikirira ku bantu abamu abafuna eddagala nti basi okubalaba bakyayinamu okwetya sitigimu eyo weri eyina akakwate keekutte. Naye nga tugamba abantu bakkakkane gavumenti nga bwe yasalawo ekyo okulw'obulamu bwabwe baveemu okwetya bagendi banone eddagala ate balimire. Olwaleero abavubuka tubanoonya bunoonya okujja okunywa eddagala bamu balimisinga abalala ava wano n'agenda n'akyala eri tajjukira nti ali ku ddagala era kigenda kuleetera abaana bangi nnyo abavubuka okulaba nti eddagala balirese era n'abamu kibaviiriddemu n'okufa olw'ensonga nti bamisinga eddagala eryo.